desire.
Amen, amen.
Jesus will supply you.
Amen, amen.
Flashy cars and mansions.
Amen, amen.
Jesus will give you. Ụmụnne m na Chineke, achọrọ m ịgwa unu, unu kwụsị ịgwa ọgwụ ego, kwụsị ịkọ mmadụ ibe gị, kwụsị yahoo yahoo business. Ha ga-ebibi gị n'ezie. Stop the kidnapping and yahoo yahoo business. Stop the ritual killings and prostitution. They will surely destroy you. May the Lord God help us in Jesus' name. Amen.
When you come to Jesus, He will set you free. Oh, la 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 la. Oh, your name.